Mavuto ndia mbili kuma Musasa joki kwa nuwe mwini Mwe na ni mwambili kuma Sikunga bose kwa nuwe mwini Mumati kwa nuguno mavuto hakula Muga pita kunja ne muga ipula Munasazika makolo ndia bali Anati chundi musaka iwali Kuma ndamvetedwa Siwose ya mapita kunja Chimwe nendi kukapindula Ndipo ndaziwona Kapita kunja mavuto wa makango nyamula Pochoka mungati muguga esa mwai Muzika jeso sejigo mwela chai Kuma kwa ini gulibi mpuo abale Anati mwana wanga usaka iwale Chifukwa There is so many stress no yene blessings Yeo lipa lapo lipa hate giving stress Some of them are cute, they accused, they depressed Discriminated, the lazy xenophobia Wanundi kwanu Kamisa na jima foni muta siya kuimba dati Ife ntima dina siya kulimba dati Natiwi ratu kutimwa komedwa inu inu Kutimwa tengeka kupita kunja mumangozi pasa pize Muta kulemela kuno muta kalapa ize Kulemela ndi kulimbika chimwene Kupita kunja mumangozi pasa popize Pano muna choka muku kwekela Taona nilelo mabwelela Zanu na wasia jana ipula Kabizi nezi goje baga gana kula Ngati muna fila chuma chuma Moyo sunga fanendi chuma chuma Ngati muna fila kulide kulide Moyo sunga fanendi kulide kulide Kwanu ndi kwanu Kwanu ndi kwanu Utakuyenda maigose Kuma kwanu siku ngai bebe Kwanu ndi kwanu
Download great music from amad.unaux.com.